ndabasuhuje bakunzi ba radio ijwi ry'Amerika mukurikire ikiganiro muri sanga hano i Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Gahunda irakomeje kuri uyu munsi. Tugeze ku kiganiro cya karindwi tuvuga kuri kudeta yabaye mu Rwanda mu 1923, kudeta yakuyeho Repubulika ya mbere yimika iya kabiri. Ubusogongero, reka mbanze mbashimire cyane mwese. Benshi, ndavuga benshi muri mwe mwaratwandikiye, abandi mwaratelefonye. Ntitwabasha kuvuga amazina yanyu yose n'ubutumwa tugejejeho kuko isaha ikiganiro yose yahita irangira tutabahetuye. Gusa mwese murashimangira ko gutega amatwi umuntu nkawe no kumva akababaro ke, gushyira imbere ukuri, gufasha mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, ibyo byafasha Abanyarwanda kutongera kwishishanya no kwikangana. Murabishimangira ko byabafasha bose kwisanga mu rwababyaye, bakavana kivandimwe, bataryana, badahemukirana, batagambanirana, baticana. Mu kiganiro cy'uyu munsi turongera kwakira ubuhamya bw'abagize ibyo babona cyangwa babonye mbere cyangwa se nyuma y'ivuko ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya mbere. Ndibutsa mwese gusa ko ukuri ku byatubayeho nk'Abanyarwanda ariko radio ry'Amerika ishyira imbere kuko niyo soko y'amahoro n'ubwiyunge. Radio yacu, radio yanyu, ijwi ry'Amerika ntikimanza, ahubwo tugerageza gucukumbura kugira ngo ukuri kube isoko yo kumenya no kumvikana. Tutubakiye ku musenyi bitaro kugoreka ukuri kandi kwigaragaza, kuko iyo nta kuri kubonetse hari igihe ibyo umubyeyi yakoze bishobora kuryozwa uwo bashakanye cyangwa se abana be. Si ngombwa gutegereza imyaka 50. Dukomeze ikiganiro mpereza ijambo mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana ukibagezaho. Veniste, mikoro ni yawe.
Ndagushimye cyane Etienne Karekezi, nongeye kandi kwa ikaze mwese inshuti za radio yanyu ijwi ry'Amerika. Muradukurikira kuri FM mu Rwanda ku 104.3 no kuri FM 88.3. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Turi kandi no kuri Facebook, YouTube no kuri internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu yowe akadomo.com. Mubifashijwemo n'abatumire bacu muri iki kiganiro muri sanga murumva akandi gashya ko Perezida Kayibanda yaba yaranze ko kudeta muri 1923 iburizwamo.
Uyanze ko amaraso ameneka yaravuze ati mwebwe ntukoze iyo bavuguye mu mutego ukomeye cyane.
Murumva ukuntu umwe mu bapfakazi yimwe uruhushya rwo kujyana umwana we kwa muganga.
Umwana aza kwitaba Imana nyuma y'amezi atatu. Umwana aza kwitaba Imana nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana, nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uri yaragiye kuvuza yarangije kumushyingura.
Hari n'icyakomeje guteza urujijo kugeza ubu ifatwa n'ifungwa ry'uwari Minisitiri w'Imari Fidele Nzanana. Yafashwe ryari kandi nande afatirwa he? Ni mu kanya. Bamwe mu bana b'abanyapolitiki bafunzwe babayeho ku buntu bw'Imana n'inshuti.
Abenshi twize Ferrari, Artisanali, bashiki bacu bize Complimentaire Familiale na za Foyer Sociale.
Turarangiriza ku buhamya bw'uwari mu rukiko Perezida Kayibanda n'abakoze muri leta ye baburana kandi basomerwa.
Abantu baherukaga kubona Dr. Mieswiye muri Sharja ya Perezidansi yari muri resepsiyo kongera kubabona bambaye imipara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu.
Izo nizo ngingo nkurunkuru twabateguriye muri iki kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Nani basezeranije mu kiganiro cy'uyu munsi turahe ijambo abaduhamagaye batubwira ko hari icyo bifuza kutwunganiraho. Hari nabo twahamagaye kubera ibibazo mwatubajije mwifuza ko twabashakira ibisobanuro. Ni n'urwo rwego bamwe mu bumva ijwi rya Amerika badusabye kubashakira ibisobanuro kuri kudeta yavuzwe hano muri iki kiganiro, uko yaburijwemo ku itariki ya 19 Gicurasi umwaka w'1973. Abavuzwe ko baba baragizemo uruhare rukomeye muri icyo gikorwa n'uwari Lieutenant Apollinaire Bikorimana ubari mu gihugu cya Senegal, na Sous-Lieutenant Christophe Hakizabera ubu ubarizwa mu Bufaransa. Christophe Hakizabera ari kumwe natwe ikaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Vinicius Nshimiyimana, kandi ndasuhuza n'abakumva bose ku ijwi rya Amerika.
Nk'uko nabivugaga mu kanya rero, iyo kudeta ivugwa ko yari igombaga kuba mu mezi yabanjirije ukwezi kwa 1773, uwo mugambi wabayeho.
Twari dufite amakuru ko ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatanu hari kudeta yagombaga gukorwa, yuzwe na ba ofisiye bamwe barimo ba Kanyarengwe ndetse na Barizinde bamanira guha. Ariko nyine Perezida Kayibanda we ntabwo yabyemeraga, we yavugaga yuko nta kudeta yakorwa Habyarimana atabirimo. Akatubaza ibimenyetso by'uko Habyarimana yaba biri inyuma, ibimenyetso tukabibura. Ariko nkatwe ba ofisiye nyine, uko twari tumaze kubineka twabimenye, dufata initiative turi abajenerali ofisi, dufata inisiyative yo kugira ngo nibayikora tuyiburizemo.
Ariko buretse gato ya Bwana Hakizabera, muri 1973 uri Sous-Lieutenant, uri kumwe n'abandi ba Lieutenant, abo ba Lieutenant muburizamo kudeta mute?
Ntabwo byari bikomeye, kuko ikintu très important ni uko uba washoboye kuba ufite abasuzofisiye bari muri za unite kandi n'abasirikare. Urumva rero twebwe twafashe initiative antakujene zofisi, kuko twarahiriye kurinda Repubulika y'u Rwanda n'inzego zayo. Twebwe rero duhitamo dufata umugambi ryo kugira ngo uyu kudeta tuyiburizemo. Ngo gukore kudeta i Kigali yagombaga kuba afite sa disposition les troupes zishobora gukoresha bita bouclage y'umugi zifata les points stratégiques. Unité yashobora kubikora rero yari imwe yari escadron de reconnaissance yategekwaga na Kapitaine Gasake, icyo gihe ari muri Sejuru mu Bugesera. Kubera iki? Kubera ko hari tansiyo hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Mu Bugesera hari impunzi nyinshi cyane zari zarahunze ubwicanyi mu Burundi. Noneho rero boherezayo esikadoro, kuko yari ifite intwaro zikomeye n'ibiki kugira ngo irinde izo mpunzi, irinde n'umupaka pour contenir Abarundi. Urumva rero kugira ngo kudeta ishoboke iba kubikora esikadoro itaje. Noneho dufata initiative tuti esikadoro niza turayibona, nizigira ngo ijye za point strategique twebwe i Kanombe on s'était préparé, kuko naho hari imike nayo ikomeye bitaga Compagnie d'Appui yari ifite intwaro za rutura zishobora guhangana na za plen. None ubwo rero abo bari pure n'abandi basirikare, kuko iyo escadron ibuje ikaza twari guhita dufata ikigo cy'i Kanombe kudeta tukiburizamo, kuko muri escadron twari dufitemo n'abasuzofisiye bo muri CD n'abandi bose bafite deja contact. Ntabwo bari no kurezista cyane, kuko abo muri noru ngira ngo harimo nka turi burenda eshanu icyo gihe zariho. Imwe yari ngira ngo muri reparasiyo muri base kurize eshanu abantu bo muri CD abasuzofisiye bafite kudupiyesa ngira ngo bari bane. Cyakora ibyo wazabibaza nka Gasakewe, kuko ni umuntu uvugisha ukuri ubwo yari arabikubwira. Urumva rero twebwe kugira ngo noneho rero turayitegereza esikadoro ntiyaza itaje. rero abasirikare basura mu bigo, yako dusubira mu bigo, ibyo byari byagaragaye byamenyekanye nyine, ndetse Habyarimana Premier atumije inama yarakaye cyane yaba ofisiye. Noneho hakiraho na komisiyo d'enquete, komisiyo d'enquete yarimo kapitene Mutabazi na kapitene Maniragu. Nabaza abantu benshi cyane njye ntibanambaza njye bambaje na nyuma se banambajije simba bambajije icyo gihe maje gusimba imubwira ko twebwe twafashe inisiyative kugira ngo tuburizemo za manevre kizi za destabilize mu pays ziyowe n'udutsiko tw'abantu abo twitabira mbese deserema egare
none se uravuga yuko mwabibwiraga Kayibanda akababwira ko nta kudeta yaba Habyarimana atayirimo Habyarimana yaje gukora kudeta gute avanaho Kayibanda kandi Kayibanda yariziraga ko atashobora kumukuraho
icyo ni cyo kibazo nyine kiri ko Kayibanda yizeraga umuntu witwa Habyarimana cyane akizera ministre de l'interieur se batwara cyane kandi Habyarimana yari afite za mpari zose kuko niwe wari ministre akaba chef d'état-major w'ingabo na police na sirote yose yadepandaga ya ministere de la garde nationale icyo gihe umukuru wa sirote batarakwa kudeta yari Kanyari ngo nuko baje kumuvanamo nyuma bakamwereza mu mashuri urumva rero daboro ikintu gihari bagomba kumenya ni imvururu zabanjirije ibyo byose mu mashuri izo mvururu muri Saint André birukanyemo muri umuna wanjye bamwirukanyemo ngewe nkoresha agashuti n'ibiti noneho mpamagarwa na directeur w'amashuri Padri Gofine njyana n'abasirikare tugezeyo ambonye atahubwo ati nusuze mu ishuri uko bakubonye baritanga ndaje kumubaza ambwira yuko information bafite ibyo bintu ubi inyuma ari Lieutenant Colonel Kanyarengwe ibyo bintu Kayibanda information twazigeje kuri Kayibanda bigaragara n'ibiki we avuga ko bazakora nkete avuga ko abaza Habyarimana nyuma ministre Menage atubwira yuko ngo Habyarimana yamubwiye ko agiye gukora cyane kuko Kayibanda we yagira ngo Kanyari ubwo bahite bamufata ahubwo nabo bandi Habyarimana ngo amubwira yuko agiye gukora nkete bakamenya aho bari kumwe bose kuko bafunze Kanyarengwe bataramenya abo bandi bashobora kumena amaraso urumva Kayibanda rero arabyizera arabyemera ariko nyuma tuza kubona ko hari ikintu cyabaye mbere y'iyo byarutize imifu muri bimbime bakora mitasiyo kandi mitasiyo zakorwaga nande amakuru wari js rubuga aracyariho bakoze mitasiyo ubwo ngewe nagiye ibyumba kubakinubakishaga nari mfite shanse de batiment militaire ibyumba mu kigo cy'igihugu cy'abapolisi noneho mbona kapitene niyo yita araje azanye izo za mitasiyo zose azifite noneho rero arambwira ati dore ibyo basundutse se bameretse atabona izo za mitasiyo zabaye bari bagiye bandika n'ikaramu imbere y'umusundutse se wese bavanye i Kanombe bavanye i Kigali babohereza kure mu Ruhengeri i Cyangugu i Kibungo mu Mutara noneho basanga abo bawufisiye bose b'abanyenduka bavuga ko muri Gitarama Kibuye Butare bose abari i Kanombe n'i Kigali bari babavanye babohereje muri za Ruhengeri Gisenyi Cyangugu Kibungo no mu Mutara noneho abantu bavuka muri Gisenyi na Ruhengeri basugufisi aribo bashimbuje abo ngabo aribo bazanye muri Kigali ubwo noneho tujya kwa ministre Minani ubwo niyo turanga muto navuga ati ibise byerekana ko ati izi ngizi za mitasiyo ntizakorwa chef d'etat major atabyemeye ubu se ntibigaragara ko noneho na Habyarimana kudeta abirimye ni nani anyura mu cyanzu mu gikari aragenda adusigaye iwe ajya kwa Kayibanda nyuma hafi y'iminota nka mirongo ine aragaruka atubwira yuko Kayibanda yahamagaye Habyarimana Habyarimana akamubwira ngo izo za mitasiyo zakozwe na Serubuga we Habyarimana atabizi
ariko Serubuga ibintu byose ni Serubuga ibintu byose ni Serubuga Serubuga yashoboraga gukora ate
ni nani yavuze ngo ni Serubuga twebwe turabyanga tuti ntibishoboka ntabwo Serubuga nubwo ari je ntashobora kumita refuse officier chef de tamajor tabizi ni nani aravuga ati Kayibanda yavuze ko ari kwa Habyarimana amubwiye sino ahubwo usubirayo umubwire ariko noneho ni nani atubwira yuko na Kayibanda nawe ngo yahagaritse izo za mitasiyo wabwira Habyarimana yuko ntabwo ari igihe Burundi n'u Rwanda bareba na ingwe ngo sone paroma do chambarde les unités kuko ngo nibyo ngo bigabanya efficacité combattante y'izo za imite ngo do limitation zose zire zihagaze ako niko gatoki tande kari kanje hagati ya Habyarimana na Kayibanda ariko Kayibanda agahora nyewe ari prida ubwo dukomeza natwe kubikurikirira hasi bize nk'inyanza kwanda akazanda kazo yambwiye ati hari amashuri batangira abantu bavuga ibutare bajya kudestabiliza mu yandi mashuri hose ngo yohereza telegramu muri Eta Major asaba instruction afe abakarito bantu bavuga ibutare bakaba bagiye mu mashuri gukwiza akajagari mu mashuri muri za Gitarama ahandi hose bategereza instruction ntibazimuha arabareka abanyeshuri bahita batagenda ubu ibyo byose rero byerekanaga yuko anseti iyo byanarije inyuma usanga ibyo byose barateguraga ibintu ngo baranderoteye engufire nawe noneho nibakora kudeta bazabone ibyo bareka Kayibanda ibyo tubisobanura minani avuga ko yibwira Kayibanda tubisobanura nyiribakwe niyo akora nabyumva
kisafa kizabera mwashoboye kuburizamo kudeta mu kwezi kwa gatanu ariko mu kwezi kwa karindwi nyuma y'amezi abiri gusa ntabwo mwashoboye kuburizamo iyabaye ku itariki ya gatanu Nyakanga mwari muri he
oya kutayiburizamo urumva Kayibanda yari yaranze tuto resistance tuto opposition urumva do 19 ko kwaraje abasirikare hanze Kayibanda we jara muri akaje kandi nabwo nta nicyabaye kuko eskadron yaje iyeza nibwo byari kugaragara niba twayiburijemo cyangwa tutayiburijemo Habyarimana yaraye mu muntu uza yaraye mu Bugesera ntabwo yaje eskadron yaje ngo gira barwa noneho nyuma yaje Kayibanda aratubuza noneho nta kintu twakoze kandi na kudeta ibaye uzarebe nta ofisiye n'umwe unatarama cyangwa ahandi
Hey, ariko se Kayibanda yigaga yuko muburizamo kudeta abahizihe mpamvu zigaragara
yanze kwa marasa meneka uyanze kwa marasa meneka yaravuze ati mwebwe mukoze iyo bavuguye mu mutego ukomeye cyane mwebwe muvuze ngo mugiye kuresista byanze bikunze mu marasa na mu Rwanda atari kugira ngo bigende gutyo muzareke abo barutemayeze we ntiyakoreshaga abakiga ati muzareke barutemayeze bagufate bafate igihugu nibashaka bazatwice batumare nibyo twumviye niyo mpamvu ubona kunze twavuga ngo yabaye mu mahoro nta resistance yabaye ntaki kuko Kayibanda yari yarabyanze kompletoma n'icyo gihe mu gitondo ya kudeta rusenge Kanyarengwe yaje na kajugujwa kwawe na Yetora Muganamfura we ajya mu biro kigarana na Muganamfura hanze ndabwoze manuka nari kompanyi Mutara tuze kwepuza kuri kudeta ati tuvyo tutu ati rakira ati Kayibanda ibyo yarabyanze n'ibiki byose ati ubutegetsi n'uwawe utanze ati byihorere hari resistance yigeze iba nta kiko Kayibanda niwe wabibujije na n'ubu ndabimushimira Kayibanda yerekanye ikintu gikomeye ubushishozi urumva ubushishozi bukomeye cyane yerekana ko yakundaga abanyarwanda bose ntabwo yashatse ko hagira amaraso n'ikijojo na kimwe cyameneka
Tofe Hakizabera ndagushimye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
murakoze cyane
Washington ijwi rya Amerika
kudeta muri 73 imaze kuba ntabwo abayobozi bakoranaga na Perezida Kayibanda bose bahise bafungwa bagiye bafungwa urusorongo kugeza 73 irangiye ndetse no muri 74 bagifungwa bamwe bagaruye ku kazi ariko nyuma baza gutabwa muri yombi niko byagendekeye Stanislas Ndahimana wari umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'ubucuruzi yahawe akazi muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga nyuma ya kudeta nyuma za gufungwa umuryango we urameneshwa ucirirwa muri komine kimwe na bagenzi be ariko afite umwihariko yishwe afite imyaka 28 muri iki kiganiro natumye
Francis muri 33 yari directeur general muri Minecom no kudeta ikimara kuba ntabwo bahise bamufata ahubwo bamuhinduriye umwanya bamugira directeur general muri ministeri ya coopération ahitamo ndamuha vision aza muri Amerika yahamaze amezi atatu
yaje gufatwa te byagenze gute
ubwo nyine yagarutse avuye hanze muri mission bakomeje kujya bamushyira muri za interrogatwari bamubaza bakamurekura bakamubaza noneho ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu muri 74 bigizine yaramutelefoniye aramubwira ngo aramushaka ataragenda aramwitaba agezeyo yahise amufata aramufata ngo mu cyo gihe ngo muraza ariya muri prison Kigali muri 1930 none wite mu gitondo ngo nibwo yamujyanye muri special mu nyenge
bizinde aramwijyanye rugi
yamujyanye
bafashe papa wawe icyo gihe mama we
ahima kwambere kwa gatandatu ku itariki ya 9 mama yari muri clinic kuko yari amaze kubyara umwana muto nyine papa yasize twari mu masengo twabaga nyine I Kigali mu mazu ya leta twari turi hata ku Kicukiro
ubanze umbwire mama wawe mbese we ko yaramaze kubyara bashoboye kumugumisha mu nzu ya leta kugira ngo abanze aturi imbaraga
oya ntabwo bamuretse kuko mama yakoraga muri kese de parigne ubwo nyine avuye mu bitaro yaraje aza mu Kicukiro ariko nyine ngo ahurira n'abasirikare cyangwa se intumwa za leta simbizi amubwira ko bamuzanira ngo iretse imuhagarika mu kazi banamubwira ko ahita asohoka mu nzu ya leta ubu rero yahise asohoka mu mazu ya leta ubwo nyine abantu b'inshuti n'imiryango mike twari dufite mu mujyi wa Kigali baramufashije turagenda tujya aho tuvuka tukamunyi muri komine tasi
ariko se nk'abana mubonye agahinja mwagombaga gukina nako mukakakira mukishima hambirijwe riva mujyanywe kuri muri komine aho ngaho ku kamonyi wanyu mwakiriwe mute mwabayeho mute muri iyo minsi
twari n'abana cyane barasigaye nkanjye kuri tubona bifite imyaka ibiri ntabwo ibyo twagiye twagiye twabibonaga ntabwo twari tuzi ibyo rwose twagiye twumva gusa amakuru uko twagenda twigira hejuru bagendaga badusobanurira mama batubwira ariko urumva twageze nyine ku kamonyi aho papa avuka nyina rwose nyine na mama na we niho avuka mama avuka ariya mu Irunda muri komine yo mu Irunda urumva no ku kamonyi ibintu byegeranye imiryango iratwakira iradufasha mu gahinda kenshi kubona umuntu umubyeyi ushoreye impinja zimwe wenyine ariko rwose abavandimwe inshuti bagerageza kumuba bugufi turakura tubaho mu bibazo byinshi nawe urabyumva ku mama nawe we ntabwo yarembuye gusohoka muri komine taba n'ubu buryo twabayemo
ndimo ndagerageza kugusubiza mu bihe bikomeye ndabyumva nk'umwana wabyirutse ubona ugize imana ukabona ukavuga uti mbonye kandi umuntu akanjye ako kana kakuze gate nicyo nshaka yuko mbwira n'urukundo wari ufitiye umuntu wawe
uwo mwana ntabwo yaje kubaho twageze nyine aho ku kamonyi umwana ararwara afite amezi make ararwara ararinda data wacu rero yabaga mu Bubiligi ubwo noneho akora ibishoboka byose ashaka impapuro kugira ngo umwana aze kwivuza ubwo nyine mama umwana wacu amaze kurwara mama yandikiye tamajoro asaba kujya kuvuza umwana hanze kuko we atari yemerewe nyine gusohoka muri komine yari afungiyemo abicisha mu bihayimana abihayimana babimufashamo bakajya bajyana ya maritire ese rero agasinya ko yarayabonye ko noneho bikomeza gutya ariko umwana aza kwitaba imana nyuma y'amezi atatu umwana amaze kwitaba imana nibwo mama yabonye ibaruwa imubwira ko ashobora gusohoka nta kibazo azajya kuvuza umwana nawe abasubiza ko atagisohotse kubera ko uriya yagiye kuvuza yarangije kumushyingura
komera ninde washubije umubyeyi wawe amubwira yuko noneho ashobora kujya kuvuza umwana
ni baro yasinyewe na Serubuga
ikintu ntumva ni iki ngiki Serubuga ari muri eta major Serubuga ntabwo ashinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda Serubuga ntabwo ari umuganga mukuru mu gihugu ugomba kubwirwa ko hari umuntu ugomba kujya kuvuzwa hanze Serubuga ntanubwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga ntanubwe ashinzwe ubutegetsi bw'igihugu ari muri eta major kuki mwandikiraga Serubuga ntabwo mbyumva
kandikira Serubuga ntabwo warwajenzwe byose kuko ni uko abamama bacu bafungiye mu biturage bagomba kugira uruhushya rutuma basohoka gusohoka rero urugero ngo rwasinwaga nawe eta majoro ko ashobora gusohoka mu gihugu
eta majoro niyo yonyine yashoboraga guha uburenganzira umuntu ufungiye muri komine kugira ngo ashobore kuyisohokamo
niho honyine hari uruhushya ngo bashe gusohoka mu gihugu we ibintu ni ibintu byakunze kumubabaza byakunze gusubiramo kenshi
umubyeyi wawe wabonaga yakira ate aho ari nawe aratwumva
ariko mutwumva hano ku ijwi rya Amerika ababyeyi benshi ntibashobora kuvuga kubera intimba bagifite ku mutima iyo tutashoboye kubavugisha duvugisha abana babo kugira ngo ubutumwa bafite bushobore kugera kuri mwebwe mwese abanyarwanda ho muri hose mu Rwanda no hanze mwumva ijwi rya Amerika mushobore kumenya ukuri ku mateka igihugu cyanyu cyanyuzemo nyuma ya ukudeta y'ubwo ry'ubutegetsi bwa perezida Jirigo Kayibanda muri 73 nkaba nakira muri kano kanya ku ijwi rya Amerika Clarisse Ndahimana n'umwana wa Stanislas Ndahimana utubwira uko babayeho utenda utubwira cyane cyane uko umubyeyi we yakiriye kutabasha kujya kuvuza umwana we kubaho ntago byari byoroshye nk'uko avugaga ariko se abo baturanyi banyu abo mwasize Kigali ejo shuti zanso pe nta wagize gutya ngo atinyuke yemere nubwo yabizira kubahereza kuboko kugira ngo mutaruhama
birumvikana harimo aba tarazwigeraga ariko hari bose n'abandi babaye beza cyane babaye beza baradufasha ubwo nko muri 78 ubwo nyine baba nabo hari batangiye hari kujya hadoborerwa batangiye kujya basohoka no mu makomine mvugo nyine nyuma y'imyaka 5 uvugiye icyo cyagizwe cyanganaga bose mama yari yagiye Kigali ajya gushaka Rugira Imbabazi yari minisitiri wa finance Rugira Imbabazi yari akoranye na papa akoranye rwose neza bumvikana nuko rwose Rugira Imbabazi baramutakambira kibwo se mfasha ndwara naba bana bagiye kumfana nuko kirikana kwita ego sindi ego cyangwa cyangwa
ni umuntu mwiza
cyane gose ndabashimira cyane bibiya ibyo bika kwa mwa shatse kujya gutambutsa ibiganiro gose namwe no gutwari mujya kumva ngo ngo ibintu byagahinda kabano batari bake bahuye nabyo kandi gose ngabankomeza nkabona komeza za kwihanganisha abo twahuje aya makuba akomeza bihangane
Kalisa Ndahimana ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uwongeye guha ijwi rya Amerika
urakoze cyane
Washington ijwi rya Amerika
mukomeje kumva ijwi rya Amerika ifatwa n'ifungwa rya Fidel Nzanana wari minisitiri w'imari ryakomeje gukurura impaka mu biganiro byacu biherutse mwumvise Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umukuru wa etamajor avuga ko Nzanana yafatiwe Ikigali umukobwa we Miriam Nzanana yahishe amusubiza ko umubyeyi we yafatiwe ku Kibuye muri komini Kivumu amaze kumva ayo makuru wa Polinel Bikurimana wari umusirikare ari Vietnam 73 yari mu kigo cy'i Kanombe ashinzwe imikino ngororamubiri yatubwiye ko hari icyo yifuza kutuganirira ku ijwi rya Amerika dusangira ijambo Apolinel Bikurimana tuguhaye ikaze wasabye kugira icyo wunganira bino biganiro dukora umaze kumva ibyatambutse wageza kubumva ibya Amerika igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanye n'ibiri aseruga vuga kugira ngo tuvugishe ukuri Nzanana yari iwacu narabikurikiye bamuvanye inyange wabo muri Kivumu avuyeyo bamuzanye kwa Serubuga abamufashe bamuvanye muri Saro kwa Serubuga muri Saro bamujyana muri gereza
ibyo ngibyo uvuga ubifitiye gihamya nk'uko ubyemeza
ubifitiye gihamya reka ya Serubuga yari atuye hafi ya Kordo Garde hari i Kigali umuntu nka Nzanana ndetse n'iyasohoka ari iruhande rwa esemu bamufashe umuntu nka Nzanana si umuntu nepoteki bamufashe bamuvana kwa Serubuga hari benshi byaragaragaraga ntabwo hari nijoro hari ku manywa y'ihangu
hari nko mu masanga ikura ku byamfasha kubimenya na ugerageza guhuza n'amakuru mfite kugira ngo numve niba ari byo
ahubwo wabaza ko Serubuga tiriko Imana ko yambwiye gutya gutya bimeze kandi rero amaherezo nuko nta rubanza rurimo nta rubanza rurimo amaherezo ka Serubuga azashimira apre tubi nuko tatara ntabwo yitega ko ibintu bizajya kumugaragaro
Apolinel Bikurimana ndagushimiye cyane ku gatindi gitekerezo uduhaye
nabibukije mukanya ko Colonel Serubuga mu biganiro twagiranye yaduhaye amakuru kwifatwa n'ifungwa rya Fideli Nzandana. Ngiye kubashyiriraho ibyo Serubuga yashubije mubajije icyo kibazo mutega amatwi kuva atangira kugeza ku ndunduro.
Ndi mu biro mafamba na telefona piano ari umuntu ugushaka akabyihutirwa ndaza nsanga ari Nzandana anshyira paro arambwira ati ndashaka rwose nsabire nouveau directeur général du service central de renseignement donc nouveau directeur de la sûreté ati nsabire audience ambe audience tine audience musaba gusa telefona ari izindi ndetse ninagusaba serivisi delikade ni hano hari Nzandana ushaka audience wamurosoba izina arasubiza ati no ati izo siyare imiyo ntashobora kuinterompa ati mubwire azaze ejo witeri trans donc Nzandana yajyanye na Karaveri yamuremye sizi niwe wari umuzi yajyanye na niwe agiye gucumbika iwe ahari simbizi ngo mu gitondo aragenda yari presenta anovere kar izina arantelefona ati maze kurosova votrami Nzandana ati bindi perezida arabikubwira numva nkubiswe nanone n'inkuba ahonze redmi perezida arantelefona nunganye cyane ngo naguhaye mukumbera ajwe muri eta majoro ngo ntabwo kandi mu nama twakoreye hano muri perezidansi nakubwiye ko bona verye na voir dans le dossier des politiciens vous imitez dans le fonctionnement de la justice comment
kwa kubaza rwose impamvu urimo wivanga mu mikorere y'ubutaka
oya no yarambwiye ngo niba nafite akazi gahagije aho ngaho mubwira ashyira handi nka 3 jours après notre secrétaire araza arambwira ati hari komandarize ne ngushaka kukubona nimunzanire nuko noneho niho yazaga sekretari arasohoka ebyinsi rero noneho niyo yambwiraga ati nta kindi kinza nyenze kugusaba imbabazi ati twarabanye warantegetse ndegeka neza notre relation vraiment isamfaye ati akazi kandi kajye kunderanya nawe ati iya feri ya Nzandana ati rwose mbabarire ati kereka niba perezida yarabyumvise nabi atariko ati tumaze iminsi tumushaka twaramubuze ndetse ahubwo nari naramukoreye raporo ko nkeka ko yafashe indege yigiriye iburayi ati kuko aho famiye iri inyange Kivumu ati twarahagose ati ntabwo yigeze yinjiramo ati rero ati twaramubuze ati igize imana mubonye anyizaniye ati mfite mbibwira perezida ambwira ko nta kindi kira nkorera mukorera uretse ku ekizekita le mandat d'arrêt.
So umuntu mwashakaga gushyira muri cour de compte akanga umuntu wasabiraga umwanya Nsekarije ngo agirwe ministre wa affaires étrangères umuntu yisabira ubwe randevu kwa rizinde ahageze arafatwa.
Oya no nje nakubwira huko ko nyuma yaho mafame niwe wageze aho arandarukana ati kame mu muntu w'inshuti wari uje aho ngaho bakamufata ubwo avuye iwawe niwe basuzuguye etsetera twageze aho nyuma duhubiriye muri ayino kazi yo ahuye na perezida niwe yavuze ati kamemo yakubaha bwana perezida ati vurema kaye ya Nzandana yarambabaje ati kuko nijye wahamagaye umugabo wanjye ari mu biro araza bakamufata ariwe n'umugabo wanjye basuzuguje none perezida niho yamubwiye ati none karmevu ati Serubuga narabimusobanuye kuko ubwo nyuma nageze aho ubwo nari ntaragera ageze aho njya gusobanurira perezida uko byagenze noneho mbibwiye mafame ho atukararira n'iki noneho ahuye na perezida Edna Separatoni niwe yabimubwiraga nyine ambwira ati muzakora ibiti inkoni zamba ariko harimo n'agasuzuguro ko gusuzugura umugabo wanjye
uwo yari Colonel Laurent Serubuga wari wungirije umukuru wa ifungwa rya ministiri Fideli Nzanana undi munyapolitiki wafashwe bitinze ni Minani Frodoald wari ministiri w'itangazamakuru yabikenye ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi muri 1973 kuva yafungwa abe ntibongeye kumucengera yarerewe n'Imana inshuti yari afite zimubanira neza akawa mugani ngo ribaruwariraye nakiriye umwe mu bana be André Minani uba mu Bubiligi ikajwi rya Amerika.
Murakoze Bwana Venusi Shimi Imana kwa mwiyakiriye ku ijwi rya Amerika.
Muri 73 uri umwana muto ufite imyaka 8 uri mu biruhuko tubwire icyo wibuke kwitaho
abifumbi bari Nyabikenye. Papa yagombaga kuzinduka ajya mu nama y'amatora y'ishyaka igitarama mu gite mbere yo kwitegura kujya mu nama y'amatora yafunguye radiyo yumva hatambuka ku muziki w'ingabo z'u Rwanda. Papa yabanje gushidikanya abaza mama ati ubanza twacuranze mu kindi gihugu atari mu Rwanda. Gitondo rero mu rugo byari akumiro abana bakoze abahinzi n'abashumba b'inka ndetse n'umushoferi wari wazindutse ugiye gutwara papa mu nama bagumye aho bakurikirana amatangazo yahitaga kuri radiyo. Haje guhita itangazo rivuga ko imodoka za leta zigomba gusubizwa i Kigali nuko umushoferi afungura ibendera idarapo ku modoka Sitorowene arayijyana. Papa yagumye aho mu rugo yitabye inshuro ebyiri igitarama agenda agaruka ku itariki ya gatatu z'ukwa cumi 2023 saa moya z'ijoro mbere yo gufata ifunguro rya nimugoroba haje imodoka Peugeot 404 yera n'abasirikare babiri umushoferi ubatwaye barakomanga kuri saro undi mwenda bamushyira mu modoka umusirikare hirya no hino baramujyana.
Mwigeze mumenya amakuru ye? Mwigeze mumenya aho yagiye? Mwigeze mumusura?
Ntabwo byashobokaga. Bamaze kumutwara ubwo twatangiye inzira y'umusaraba twazana abana umubano umunani mukuru muri twe yari afite imyaka 12 naho umutotoya yari afite umwaka umwe. Bidatinze mama yabonye urupapuro ruvuye mu butegetsi rumumenyesha ko atemerewe kurenga komini atuyemo kandi akajya yitaba ishuri buri kwezi igitarama muri Sirote.
Ruvuye mu butegetsi hehe? Ni prefe? Ni komanda w'igitarama?
Bavuga ko ari muri Sirote donc service central de renseignement igitarama niho yaguye agomba kujya yitaba. Nakwibutsa ko muri ibyo bihe twarasakwaga tugaterwa n'abajura. Mama yaratotejwe cyane afungwa n'inshuro nyinshi muri kasho ya komini Nyabikenye. Kumaneko umukuru w'igitarama yaje mu rugo amubaza impamvu atamanitse muri saro ifoto y'umukuru w'igihugu Perezida Habyarimana ahita amujyana muri kasho ya komine afunga iminsi 7 anamburwa n'indangamuntu. Muri icyo gihe imiryango yacu uburenganzira bwo kuvurwa, kwiga cyangwa se guhabwa akazi mu bigo bya leta cyangwa by'abihayimana ntitwari tubyemerewe. Ababyeyi bacu ba mama bari barize ubwarimu, ubuganga, za sosiyare ariko ntibabonye amahirwe ngo bakore batunge imiryango y'abana basigaranye. Abana bato bavutse nyuma yaho bazize abagabo basize badangu abatwite. Hari n'abitabye Imana kubera kubura kuvurwa. Ababyeyi umubyeyi yari afungiye muri komine atamugeza ku bitaro bikuru cyane cyane ko nta n'ubushobozi ekonomike bwari bihari. Ingero zirahari.
André Minani musigaye muri abantu umunani, uri umwe muri bakuru, wanyuma afite umwaka umwe. Mama wawe baramufunga ubutitsa. Abaturanyi bababaniye bate? Mwabayeho mute?
Navuga nko ku myigire yacu yari akarengane gasagasa. Mu bantu babajijwe mbere yacu hari uwavuze ko Habyarimana batigeze yanga abanyagitarama ariko njye mbona atari byo. Nta muhingiro nyinshi zibyerekana kandi zifatika. Nyuma yo kudeta abana n'abanyapolitiki bize Ecole Secondaire ntibangahe. Abenshi twize Ferrari artisanali bashiki bacu bize complementaire familiale na za foyer social ministeri y'uburezi n'iyabakozi ba leta yari yarahawe urutonde rw'abo bana ndetse n'abo bafitanye amasano cyane benshi muri twe ko twitiranwa n'ababyeyi n'abadata mu gihe rero ministeri seke yayoborwaga na ministeri sekarije Aloyizi na ministeri ya fonction publique yayoborwaga na Mbonabaryi Noe ishuri cyangwa akazi kuri twe byari ibintu bidashoboka.
Abo baturanyi banyu izo nshuti zanyu zabafashije gute mwabayeho mute?
Tugire neza rwose
nibwo nshaka
mubwire Benoit Nshimiyimana. Abatugire neza ndashimira cyane abaturage nyine babatungo b'iwacu bakomeye kutuba hafi mu gihe nyine twari muri izo ngorane. By'umwihariko ariko turashima umubyeyi Tadeye bagaragaza wabaye minisitiri w'uburezi ku itariki ya mezi kwa munani 2023 akaza no kuvanwa muri iyo minisiteri azize ko aha abana b'abanyapolitiki amashuri bari barafunzwe ariko na nyuma yaho ntabwo yacitse intege mu gihe yari diregiteri wa sosiyete ya Rwanda ntiyahwemye guha akazi abana bari barangije mwayo mashuri y'ingoboka bakabasha kubaho no kurihira abavandimwe babo bato amashuri. Uyu mubyeyi yadufashije muri byinshi turamushimira kandi twe turabizi. Undi muryango nashima rero niyo myaka yose nyine twabayemo nyine y'inzira y'umusaraba harimo umuryango wa Mwambusawe Fesirasi wari bafite sosiyete yitwa Kusokondoma nabo ntibigeze badutererana mu bibazo twarimo twararwaraga bakaturwaza bakadusura bakatugemurira bakanaducumbikira. Bibagirwa ineza batugiriye. Sinarangiza kandi ninashimiye cyane muze twagira mu Faustin warwanye ishyaka rikomeye mu gihe yayoboraga sosiyete yastiri yahaye twe muri tw'abana b'abanyapolitike akazi mu bushoferi cyangwa mu bukanishi no mu bintu byo kwandikisha imashini cyaturinze kwandavura no gusabiriza no gusuzugurwa turayimushimira nawe.
Nyuma y'imyaka 13 mwumva yuko ababyeyi banyu bitabye Imana ibyo mubimenya mwabyakiriye mute?
Twabyakiranye agahinda birumvikana n'ishavu ryinshi kuko twagumye mu gihirahiro igihe kirekire noneho dufite icyizere kuko bazagaruka noneho tuza kumenya ko bishwe kandi bishwe rw'agashinyaguro twarababaye cyane nyine ariko noneho icyari kibabaje ni uko nta nubwo washoboraga no kuba wamusabira misa cyangwa se uguti ndakurikira iyo ibyo ntabwo twapfiriye muri Nyagasani tugomba gusa turumirwa kugeza n'ubungubu imyaka 46 irashize ubu nibwo dutangiye kugenda tubimenya buhoro buhoro cyane cyane ko n'ijwi rya Amerika ryabidufashijemo rihamagara abantu bari mu butegetsi icyo gihe ababyeyi bacu bari bafunze tukaba tunashimiye ijwi rya Amerika kuko ryakoze umurimo ukomeye ko birimo kugenda bitwubaka turimo kugenda tumenya amakuru menshi cyane cyane aho ababyeyi bacu bagiye babashyira ariko na n'ubu turacyashakisha amakuru ya nyayo tukaba twizeye ko ijwi rya Amerika rizakomeza kubidufasha. Murakoze
Andre Minani ikomera kandi nanye ndagushimiye cyane kubw'uyu musanzu ukomeye cyane uhaye amateka turizera ko n'abandi bazakomeza kuza gutanga ubuhamya nk'ubu bwawe kugira ngo ukuri kumenyekane kandi mufatane mu mugongo mwubake u Rwanda mwifuza. Urakoze
nawe turagutumiye tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mukomeje kumva ijwi rya Amerika mu ntangiriro z'ikiganiro n'abararikiye ubuhamya bw'inararibonye Madame Kabanda Nyirabagenzi Felicite ubu uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Georgie. Inararibonye kubera ko yabonye byinshi birebana n'abafunzwe nyuma ya kudeta muri 73 yabaye ari mu Rwanda avuye mu Faransa ho umugabo we yari ambasaderi w'u Rwanda nyuma yakudeta umugabo we Celestin Kabanda yagizwe prefe wa Ruhengeri. Inzu bari batuyemo yari hafi ya gereza inshuti ze ndetse n'abavandimwe be bari bafungiyemo. Uyu mubyeyi aracyafite intimba ariko yagize ubutwari bwo kutwakira. Mbahaye ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nshimishijwe no kubakira kuri uyu mugoroba. Nagira ngo mbanze mbabaze mwabayeho mute muri icyo gihe icyo kubana, navuga ko mwari mwegeranye, abaturanyi mwari mufite, bari inshuti zanyu mwari musanganywe ariko bafunze.
Nibyo koko kuba mu Ruhengeri icyo gihe ntabwo byari bitworoheye kumenya ko abantu mwaherukanye muri jaride presidentiel le premier juillet muselebra disiye manifesteri noneho bakwegereye ariko bari muri prison, kuko mu gikari cyo kwa prefe wahita kubona ikizu cya prison noneho ukabona na n'icyo bitaga spesiyali nyine yari isamutseho gatoya wagira ngo ni nka etaje. Umuntu wazi rero ukamenya ko abantu bawe bafungiye aho ngaho urumva byarambarira n'agahinda iyo myaka yose, kuko wasohokaga kwa prefe warabitekerezaga kandi bikakurya kandi ntacyo wabikoraho.
Mwigeze se mubona nk'akanya, sinzi niba navuga mwifashishije yuko mwari mufite umwanya navuga komeye kubera ko wari umufasha wa prefe, uwo mwanya wigeze wifashisha ukavuga uti wazaterere akajisho cyangwa se wanagerayo akareba niba abo bantu bagihumeka?
Oya, kubera ko byari ibihe bigoye twabaga mu Ruhengeri atariho tuvuka, nyine byarahindutse tuhabona akazi yego, ariko kumenya ko nabo bacu ariho bafungiye kandi nubwo umufasha wanjye yari umutegetsi waho ntawavuga ngo hari uburenganzira cyangwa nta burenganzira, gusa kumvaga nta sekirite yacu nayo ihari kubera uko bantu baturebaga, kumva ko turi abanyanduga kandi turi muri prefecture tutagombye kuba mu icyo gihe. Gusa nagize okazion imwe, hari umumama waje aje gusura umugabo we aho bamwakiriye bamusiga mu nzu azabaririza kwa prefe ahariho, ndamwakira noneho umubyeyi ndamuherekeza. Ntabwo twinjiye, batwakiriye mu kadirishya aravuga ati narije kureba umugabo wanjye, amuvuga amazina avuga ngo yari amuzaniye amasegereti na suvetoma, bati ntabwo ushobora kumubona ariko bidusigire turabi arabibasigira.
Mbese birashoboka yuko mwatubwira uwo mwari mugiye gusura?
Witwa Bizimana, nge sinari muzi ariko abo twari duturanye bari bamuzi.
Uwo ni Bizimana Andreya uriya wari minisitiri w'urubyiruko?
Wari minisitiri. Umugore yakomokaga Ikibungo yitwa Babula, nicyo nari nzi kubera abo bari baje gusura umugore n'uwi Butare.
Gerayo babakirira ku kadirishya, ibintu murabisiga murataha.
Turataha, ntituzi niba yarabibonye cyangwa atarabibonye, ariko seraserfwa nakandagiye imbere ya gereza.
Mwashuraga se kubabona yenda muri mu rugo mukabona bagiye kota akazuba ukagira umenyamo?
Yewe, wapi, nta no kureba yahubwo urumva cyari ikintu cy'ubwoba gusa, sinakubeshya nta n'abanyir'urubanzi twigeze kubona. Gusa kubera ko iyo gereza ntabwo yari itegereye ku buryo ushobora kubona abantu batambuka, ariko wabonaga gusa inyubako zayo, ariko nta kindi twavuga ngo wabona hari imodoka igiyeyo abantu binjira cyangwa basohoka. Mu gihe turi ntacyo nigeze mbona.
Nabwiye abumva Ijwi rya Amerika mu cyumweru gishize ko nzagerageza kubaganiriza no kubaha amakuru amwe ku byerekeranye n'iburanishwa mu rukiko rudasanzwe rwa bamwe, ndetse nkubaze waba waragize n'ubutwari bwo kujyayo.
Njyewe ku giti cyanjye, kuko abenshi harimo na bene wacu ariko bavuze ngo azaburana umunsi runaka ariko se naravuze nti ndetse nabibwira biseruka ntindumva nshaka kujya kureba perezida ko aburana
arakwemerera
akambwira ati nta kibazo njyayo ndamubona aburana ndahaguma aburana nongeye gusubirayo bose basomerwa nta wundi muntu ndagiriye mu iburana rye uretse kujya gusomerwa niho nashatse kujyayo nanone no kwihangana byasabaga imbaraga z'umutima kugira ngo ujyeyo ariko imana yarazinyambitse ijya kuba rero
nzi ko bitoroshye kugusubiza muri ibyo bihe bikomeye ariko ijwi rya Amerika rifite amahirwe yo kugira nk'umubyeyi usheshe akanguhe wabonye byinshi ukagumana byinshi kandi ugafasha benshi kugira umutima ukomeye nagira ngo nkubaze Kayibanda uwo uko wamubonye ahagaze imbere y'abamucira urubanza wamubonye ameze ate yarahagaze ate
yarahagaze neza ubona nyine wenda nta butware bwari bugaragaragaho cyane yari nk'umuntu wemeye gucirwa urubanza mbese ibyo bamubashisha akabisubiza bahita bamubaza rimwe na rimwe kumva ni sinike mu bibazo bamuha ariko akabisubiza yihanganye nta adahangana nabo
haba hari nk'akabazo wibuka bamubajije yenda n'agasubizo kamwe wibuka yabahaye kakugumye ku mutima
nta kibazo cyangwa igisubizo numva gifatika ariko harimo nk'akantu k'agasu navuga ko kari nk'agasuzuguro nyine ese hari uwigeze kumubaza umenyari uwitwaga Kayibanda nawe yaramubaza ngo niko Kayibanda numva biranshotse numva mbese nta nubwo nibuka icyo yasubije ariko we rwose yarahagaze nk'umuntu w'Imana yumva ko nta kundi yabigenza nta wuburana n'umuhamba ariko jyewe nanjye sinari mukuru cyane icyo gihe ariko kubw'amatsiko nagiyeyo nyine numva nshaka kumenya uko byagenze
usabye komanda Biseruka ko yakwemerera ukajyayo wageze aho urubanza ruri bubere ndavuga igihe cyo gusomera abo bandi kubera ko utabashije kujya mu rubanza rwabo harimo n'abantu bawe wari umeze ute hari benshi babyifuje batabishoboye hari benshi bari bagifungiye muri komini wabo badashobora no kuza kureba aho abagabo babo baburana
yewe nagiye bageze mu rukiko ariko nicara muri rubanda rusanzwe ndababona bose bategereje nyine icyo bababwira gusa njyewe nasanze no kugira ngo nibura muri abo babashungereye cyangwa babareba hagire ubonamo umuntu azi cyangwa umuntu we uzavuga ati nibura naka yarahari yarambonye cyane cyane ko hari ni benshi ariko hari n'abataraburanye icyo gihe muri abo bataburanye navuga nk'umuvandimwe wanjye mufunangiko sinamubonyemo nta nubwo yari kuri lisite y'ababuranye ubwo twaje tuzi ko azaza muri turi yindi ya kabiri ariko nka mbaraga rwose twararebanye amadiminote depiye ibiganza abasirikare bose amfite bari minote amaboko n'amaguru ariko abandi bose bari minote bamwe bambaye imikara urabona rero abantu wabo waherukaga kubona ropromiyejuye muri jardin presidentiel muri reception kongera kubabona bambaye imikara cyari ikintu kitoroheye umutima w'umuntu ariko nyine nta kundi twari kubigenza nagira ngo batareba bakabura umuntu bazi
ubabonye urabamenya nabo barakubona barakwibuka
ndumva baranyibutse ariko uretse ko bose bari koze ntawahekenyaga amenyo cyangwa ngo agira ati nge nabonaga bifashe neza
mwumvise ko mu Buhinde uri wa kazi muvuye mu Ruhengeri muzi neza ko musize inyuma inshuti n'abavandimwe wumvise umeze ute
yewe kuba mu Ruhengeri uzi ko umuntu agukeneye ariko ntacyo wamumarira byari bituvuniye kandi kubera impamvu z'akazi ntabwo twashoboraga guhitamo aho bohereza umutware wanjye twaragiye ariko twagumana ku mutima tukabasengera tuzi ko Imana ibibazo byabo ibizi kandi ariyo mucamanza w'ukuri izababuranira cyangwa se ikagenda uko izabishaka ariko ntabwo twashoboraga kuvuga ngo duhisemo tugiye ku kibatujyanye aha mbere ya kudeta abaprefe babaga abaprefe mu maprefekture yabo twumva ntibamushyize Butare ahubwo twumva bamujyanye mu Ruhengeri nta nubwo nari nzi Ruhengeri aho ariho dokturiwe nari narageze ferenoro ni Rutongo no ku Gikongoro ntabwo twari tuhazi twari tutarahaba cyumva twaragiye gusa twumva ku bana bari bakiri batoya twumva nyine ni amashuri hagati nuko abana nibo bari bambabaje kubera ko twagombaga kongera guhindura indi migiye nanone batamenyereye ariko ku kibazo cy'abanyapolitiki icyo twumvaga ko n'ubundi ntacyo twagikoraho dutegereza nk'abandi bose uko bizagenda
nyuma muza kumenya nk'abandi bose yuko bishwe batakiriho
yewe twabimenye twaratinze cyane ku buryo rwose hari abo twavuganaga ukumva nta n'ubyemera ukumva ni nk'iby'ubwirwa ariko ugatinda kubyumva cyangwa kubyakira ariko ntacyo twari kubikoraho twebwe byari birenze imbaraga zacu n'ubushobozi
nyuma y'imyaka 47 twongeye kubivuga twongeye kubiganira nongere nkwisegureho kugusubiza inyuma muri ibyo bihe nibwira yuko nkubaka ngufasha kugutwaza intimba ibyo ngiyo mbyibwiye gutyo mba nibeshya cyangwa se turabihuza
muri 2014 nagize okazio yo kujya mu Bubiligi mbese byaramarira gusa n'agahinda ariko nibura umuntu akishimira ko hari ikibaye umuntu ashobora kubivuga noneho aho tuvuwa mu ijwi riranguruye mukarirana hamwe mugahoberana n'amarira ariko ibisho by'ijwi ry'Amerika byabigiye mu mizi kandi numva rwose ari igikorwa gikomeye ari igikorwa cyiza mwakoze birababaje yego ariko ukuri kuratinda ariko ntiguhera guca amaziko ntigushya ndizera ko hari benshi bizafasha cyane cyane abana abapfakazi bo hashobora kuba hariho bakeya kubera ibihe banyuzemo n'imyaka ikiza ari myinshi ariko njyewe numva ari igikorwa rwose cyagombye no gukomeza mbese ntibihagararira aha tukazagira igihe duhura nanone wenda dushingura amagufa yabo twibuka ku mugaragaro nk'uko ahandi bikorwa ariko numva ari igikorwa rwose nashimira ijwi ry'Amerika kuba baragize icyo gitekerezo
Madame Félicité Kabanda nanjye mu izina ry'ijwi ry'Amerika nagira ngo ngushimire nk'umubyeyi ukora wafasha aka kanya ukakigomwa ukaza kugira ngo udusangize kuri ubwo buhamya bwawe kandi ngushimire cyane ubutwari bwuzuye ububyeyi wagize kugira ngo ufate umugongo uko wabishoboye abadi babikeneye nongeye kugushimira kwa waje kuganira natwe
namwe ndabashimiye ko mumpaye umwanya wo kuvuga icyari kindi ku mutima ni byinshi umuntu yavuga ariko ntabwo wabivuga ngo birangize
igihe cyose muzashaka kuganira natwe turahari tuzabaha ijambo
murakoze cyane Venuste
murakoze namwe ikiganiro twabateguriye ni hano gihagarariye hamwe na Etienne Karekezi wagihagarariye mbashimire kandi namwe mwese aho muri hose mukurikira ijwi ry'Amerika